Westside
News Club.net. Moses Sakala of the Sakala Brothers. Tommy Dina Mafel.
M Beats Music.
Emergency Night.
Mafuto wa talo. Kukaya kongereza. Yakozo kuwaya. Nane njine mtu Ntawizina Ni mafuno mkala osangalala
Vina dina seti vineko Kumago vina buino Mtu saja irika Kamba nina seti kambeko Kumago kamba buino Mtu saja irika
Juvena is to always see you suffer Kuli vebe ilitenga life yako ilitafa Yonze wafuna ulira monga ni mazapufa If you get money family ziva funika kufa nizindiwe Swama funza sosi ya poverty But ukakwate wakupangila machati They say that man is evil by being broke isn't holy Paza pulaza vana susava jesa ma story Kulipe na riezo ukapadwa ya gemuka You choose whether kufa rich olo osa uka Talo chili cruel sosa la puka Life si chipala pati ufu ni kosunga You gotta keep living your dream Kosa uka Olova funa usikonela tukanunka Matu na vala kuliveva masekuka Dine mtu nene nivele kwa super dupa
Vina
dina
seti vineko
Tienayo
Kumago vina buino Mtu saja irika
Atipua, atipua
Kamba nina seti kambeko Kumago kamba buino Mtu saja irika
Pita monga mpili mpili ndiye peta ziva henesi kweze tu chili chili Life yo vina madansi ya jayama kili kili If you hating how I'm living me I see you to be silly Happiness ili free doesn't cost any price Be careful how you throw it life ili monga dice I only have a few things but they aiming for my life Cause I made a little success vani sonda na my knife I work for what I'm having I deserve to be shining Minyo minyo ya mtengo si shota na pa dining Easy soft life tima enda na timing Sakona weni pempe la mulungu keeps providing See I'm a Pressure out. Voembwelela unga fepo cha bempawi. Vonze tili na chance to be whatever we want. Aso simwa ipopeseka tite toka mushant. Ni hard work.
Mafuto wa chalo. Tuka ya konkereza. Yakozo kubaya. Yeah. Nane njine mundu. Ntawizina. Ni mafuno mkala osangala.
Vina dina seti vineko Kumago vina buino Mtu saja irika Kamba nina seti kambeko Kumago kamba buino Mtu saja irika Kivela nkoni Zombe embera Work hard and have a good time
Downloaded from WestsideMusicBlog.net.